ka saa asɛm yi sɛ ɛhwɛ wohwɛ mu na wobɔ nkɔnte kɔ akyi a tete mmerɛ mu no na yɛ nana mu yɛnkɔte aduro mmerɛ a wobɛtoatoa bo sɛ wonana akoma ka no akoma ka no a bo sɛ obi yale yɛkɔɔ sɛ monkɔte aduro wie mmerɛ a na mofa nsɔ no wobɛbisa mpa na yale no te kɔ tete ana dido nyanya mo yɛyi su yɛ wohwɛ nana mu a yɛkɔ ayie kɔ bo sɛ yɛde nyanya agu ɛkɔm sɛ bɛyɛ sunsun biara foforɔ biara nti bɛyɛ dɛ ɛmɛyɛ atakeɛ yɛyi su ahama no ɛde asa yale bebree na yale wei aba yale ho sɛ yɛ fru frudi malaria ɛba yɛ so a frudi ba dalia yi malaria ɛba yɛ so ɛno ba ɛti adɛ na saa nnoɔma wei mu nyinaa nso yɛwɔnuro bi a ɔwɔ yɛ bibi man mu a ɛbɛtumi asa saa yale no a ɛho hia sɛ ɛbɛtwe mmorɔfo no sɛ mmorɔfo no ɛde ɔmu nnuro bɛba asa na ɛnya yale sa na ne nyinaa nkyi na still a yɛde ani to mmorɔfo no so na mmorɔfo no magye sɛ ne yɛpɛ sɛ yɛtaki deɛ a yɛanyɛ kɛfo a yɛho bɛkyeeɛ nti ɛsrɛ aban ɛna no kyinɛ yɛa wɔinvolve hɛbaafoɔ no ɛbaa yɛyi yɛstate ɛbi sɛ wo use garlic wo use akatwale wo use sɛ na doctors yɛ aba daa bi ɛnyɛ nokorɛ ɛso doctors yɛ bi sukɔ fie nom nso akɔ use the same thing ɛno na mesrɛ aban sɛ aban mmerɛm na wɔhwɛ kwan a ɛbɛfa so a ɛna no kyinɛ yɛa no wɔbɛinvolve hɛbaafoɔ no no mu so ayɛ dɛ look up hɛbaa ayifoɔ no mu so aba mu sɛ ɛbɛyɛ ayale no yɛbɛtumi anya ano aduro bi kɔ ana na ghana ana ɛbɛfɛ yɛ so ama yɛnya aduro ade asa awiase afa no nyinaa yɛnim nnipa atitiritituufoɔ bi a yale no baeɛ no abibiduro yi ara na mode sosɔɔsɔ ano ebi akyekye bi da fie ɔmo ma out ɛhu ɔmo but ɔmo pu abibiduro ɛnom abibiduro no sesia no ɔmo heli kakrakrakrakra nti ɛsɛ aban no sɛ aban no ɛma abibiduro foɔ no ɛdɛ mmerɛ mu sɛ ɛbɛyɛ yale no yɛbɛtumi asi ano kwan ɛna no kyerɛ yɛa.